You're listening to a 95 BFM podcast.
The Wire.
Mahuru Māori, he wero mo te marama katoa o Mahuru kia kōrero katoa I te reo anake mo te marama katoa. Ahakoa kia wai, ahakoa keihia. Nā praone gloin tēnei kaupapa I whakarite I te tau 2014, kia rangona whānui I te reo. Koneki Birch no te Puni Kōkiri, tētahi o rātou I whakai ki te wero nei. Ko tēnei te tau tuatoru ko eke anaki ki tēnei kaupapa. He kaupapa I timata I te whare wānanga o Aotearoa a kua tipu ki tētahi kaupapa ki Aotearoa whānui. I tē rātou I rehita e ono rau ngā tāngata, I tēnei tau I rehita nui ake I te toru mano ngā tāngata. Hei tā Niki, nā te toko maha o ngā tāngata e ruatu ki ngā krahi reo Māori, me te aha kua tipu hoki te nama o ngā tāngata e whakai ana ki tēnei wero. Mahuru Māori is a challenge to speak only in the reo for the entire month, no matter where you are, no matter who you are speaking to. It was an initiative by Parane Gloin that began in 2014 to make te reo Māori more visible. Niki Birch of Te Puni Kōkiri is one of those who is undertaking this challenge and this is her third year doing so. It began at Te Wānanga o Aotearoa and has now become something people throughout all of New Zealand are involved in. Last year, 600 people were formally registered and this year more than 3,000 people were. Niki reckons this is a reflection of all those people who have signed up for Te Reo Māori classes. E waia atu au kiaia ki te kōrero mo tēnei kaupapa, tēnei haidinga. This is Niki.
Oh, tēnā koe, tēnā koutou. He uri tēnei o te whare tapu o Ngāpuhi, ko ngā Brita Iwi, ko te Māhuri Hure Rawa, ko te Rāti Pākau o Kuhapū, ko Rāhiri te Tangata, I tipu ake au I te rohe o te Pai Rāwhiti, ko Niki Birch toku ingoa, tēnei wahi kai mahi Matapuni Kōkiri I te tīma pāpāhoe mahi ana.
I tēnei uiui, I kōrero au kia Niki I roto I te reo Māori, te reo Pākehā hoki. Nā tērā, he roa ake te uiui. Tēnā koa, noho mai, whakarongo tonu mai. I speak to Niki in both Māori and English as an attempt to continue her commitment to Mahuru Māori. That makes it a bit of a longer interview, but I ask you to stick around and have a listen. First, I ask her why she is doing it in the first place. Kia tō tēnō kaupapa, why did you take up that wero?
E pātai pai tērā, e hari te mahi māma. Engari, tōre tau ki muri taku tau tuatahi whai ana tēnei wero meki. Kaha au ki te ako, ki te kōrero I ngā wāhi pērā I tōku kāinga, I tōku tīma. Engari, atu I tērā, ka huri ki te reo Pākehā. Nā reira, he wero ki au anō. Ki te kōrero ki ngā wāhi atu I te kāinga, atu I te wāhi mahi. Arā ki te hoko kai, hoko kāwhē, hoko tīkehi, hopu pahi rānei. He wero ki au anō kia kaua hinga I te whakamā. Kia me ki he whakamā tautau anō mōku mō ōku hōreo Māori. Hehi au, nui me ki pēnei ana, e hea ki ngā tau ka ako au I te reo Māori. Ka, ko te pātai ki au anō, e aha ana au ki te whakarauora I tō tātou reo. Ko nui au e ako ana te reo, me huri au I nāinei ki te whakarauora te reo, me te tautoko o rātou e whai ana te whakarauora tango o tō tātou reo. Nā reira, he tuā papa pai, te whai tērā tāku e hehe ai mo te ora o te reo. What did I do? It's a good question, Lillian. It's not an easy thing to do. I've spent many years learning te reo Māori and I speak it in circumstances that are in my team and in my home with my tamariki and with my friends who speak reo. But if I exit out of those environments, I go to speak Pākehā. So I wanted to challenge the taking the my language into other domains where I wouldn't typically. And after all the many years of, I've been learning since I was 13, I think it was time for me to go, what is my part and what is my role in supporting the revitalisation of our language and supporting other people doing that too. So it Mahuru Māori is a great platform for forwarding my own personal goals and challenges with our language. and also the part of what's my contribution to its revitalisation.
It's interesting what you say there about the context, because I guess I'm sort of the same. The most Māori I speak is generally when I'm with my younger siblings or my nieces and nephews, where, you know, you've made that commitment to speak Māori to our younger tamariki mokopuna. Heaha te āhuatanga ia rā ia rā I a koe e kōrero Māori ana ki ngā wāhi rereke he ki te hoko kawhi. What's it like every day? Is it hard? How do you kind of go about your day when people aren't necessarily on the same kaupapa as you?
He hua tō te kōrero ātinana, e me pono au etahi wā ka tuhi I te reo pāke kia māma ake te hoko kāwhi. You're right, it's outside of the domains where my tāne calls it, you have your bubbles, where you have Māori language domains and relationships. But actually where the movement and development comes is when you step out of your domain, for not just for you and the language, but for the people you're interacting with. So I've learnt a lot of really good effective sign language and body language. And also, I must confess, at times I've resorted to writing in English when that body language hasn't been successful. I've found actually speakers of other languages read the cues and the context quite quickly, so they'll speak back to me in English to check that they've understood me, and I'll say I or Carl. So it bonds you with other people in quite a different way, and once you get over your own barriers, it's fun and funny. And some people are so awesome, and what I've learned is there's a whole lot of people in my everyday life that have a huge understanding and comprehension of te reo. So I now know I can speak Māori to them and they understand. He hua nui tērā o te whai I te kaupapa nei o te mahuru Māori.
Ai, ko te ahua nei, kei te mai tō ake mahi, kei te wero koe ki ira tū tangata.
Ai, well, mā te u ki te kōrero, ka kite au, ka mōi au, tuko maha ake ngā tangata I te wāhi mahi nei, marama katoa ki te reo, ahako whare rātou I te kōrero. And that's always the thing, isn't it, when your language learner, your level of comprehension is way higher than either your ability or your comfort level to speak.
Nā reira, heaha ngā momo whakautu mai I ngā tangata, you know, what you're just saying, is it generally positive, or have you been also getting negative responses?
Katoa katoa I tēnei tau he mihi nui mai ngā tangata I waho te mahi I te taone nei. Me tā rātou uhorere ka ū ki te kaupapa mo te marama katoa. Ko tā rātou e pēhana tērā, e māma, e kore rā nei, ka pēhea koe e hoko kāwhi e rā mō pātai. I'm really stoked to say that people are really supportive and encouraging and use the little that they know, which is huge, to interact with me. And they apologise for the little that they know. And I said, please don't apologise. No, it's everything counts. And I think we all start with one word, you know. We all start a timata mai te kotahi kupu. Katahi,
nāwai, nāwai, ka maha ki ngā kupu. Me hoki te hoki atu au ki te tino, ki ngā kare aroto me ki, te āhua nei o tō ngākau, I te wā ka puta koe, ki te ao Pākehā, a ka kōrero atu koe I roto I te reo Māori. Ētahi wā ka āhua, hare I te whakamāi, ngari ka āwangawanga au mō tā rātou whakaro, mena ka kōrero au I roto I te reo. You know, I start, if I'm on the bus or something and I say, you thank you in Māori, or you're sort of always worried about how somebody might respond to you, whether it is going to be negative. What do you think about, I know we shouldn't feel like that, but it's there.
I don't know for some of us if that ever goes away. I exactly the example that you've used, I get off the bus and go, kia ora, driver. and I've been doing that for 8 years probably, and no one's ever said anything about that. I think probably my challenge to myself when I feel like that is is make my commitment to Te Reo bigger than my concern for what other people might say or might not say. And despite having just said that to you, I still have that concern. Do people think I'm being rude? I, as best I can, before mahuru Māori, whakarite I taku wāhi mahi o kuhua, me ngā wāhi kaha anau ki te haere. So I do a lot of prep now because each year I've done it, I found that helps. So I prepare my workmates, I prepare my friends, and I prepare my coffee places so that it's not a shock. But, you know, that's not how life works. You don't go to places where you've prepped everybody. So I'm going to get my glasses today. So I've asked one of my workmates to be my translator for me, for example. My boss isn't a real speaker, but when I have my one-on-one, she brings the translator for her. You know, those kind of responses are awesome. So my commitment to Te Reo isn't that I've got to prepare the environment to deal with it as well, but sometimes the environment's responding to me with their own solution, which is so heartening. I do think, though, Lillian, that's something that we all personally have to manage in our minds, because I still do it now. It doesn't go away. Sometimes I go, kia ora, driver. And when I'm feeling a bit more calm, I go, kia ora, driver. I do think that's just something that is human nature is there, and we all each have to have our own solutions for that.
Ko tētai oku pātai, me pēhea ngā tangata kārekau he reo e tautuku I te kaupapa nei, and ki oku whakaro kua whakautu kē koe I tērā. You know, how do people with little or no reo at all support this? And it might just be that actually they take on the burden, right, for the month of meeting you halfway instead of you having to do the work. So that they understand it's actually about them doing the work. So they, does that make sense?
Oh, kia ono me kore ake ngā kai manako ngā kai tautuku. Ka kore au e whai ana te kaupapa, ka kore aku hua I te hua, I te wāhi mahi. Nā reira, ko tāku ki ngā tangata ako ana I te reo, kātahi anō ka tīmata ki te ako toru nohi o ngā kupu, whakamahia, whakakōrero, koe rea te mea nui mō tō taiwa reo. Mēnā ka whai rungua aua tangata kia tautoko wā iau ki te ū ki te reo, ko te pāhe ngātu tīra. I think we've seen every step and everything and every action counts. You know, what little you know is huge for our language and huge to support, a huge action to support those that are following Mahuru Māori, and those that take that initiative and that foresight to create their own solutions so that I can retain and stay speaking in Te Reo Māori, it's awesome too. I think everything counts, and that we celebrate everything. You know, someone said to me in the lift, lift tua toru, and I went, hooray! No, I think that's the other part of the joy of Mahuru Māori, is we're celebrating everything and bringing some fun back to it, because I know sometimes when those of us akoana te reo, he wewe e tahi wā ki te whawhai I o tātou ake taniwha. For those of us learning, there are challenges all the way through learning, and often those are fighting our own taniwha. So with Mahuru Māori, when you bring the focus to every little bit that people use, you celebrate and you mihi to, it brings a beautiful wairua to the learning and the journey, and it makes it lighter and it makes it shared. Because I know some of our Mahuru Māori followers not all of us enjoy places of work where we can speak Māori or homes where we can speak Māori. So I think I mihi to them, because many of them are sitting quietly in their workplaces through the months of Mahuru Māori. So the online platforms are a source of support and awhi for them and for us to tautoko each other.
Kia whakaro me whakaroroa te kaupapa o Mahuru Māori ki te tau katoa. Should Mahuru Māori, you know, become or be extended into an all-year-round kaupapa? Why do we do it just for a month?
Pātai tino pai tira I te I ngā tau whetu te kau, ko tahi te rā, whakanui ai te reo. Ko pai te toru tau, ka neke atu ki te kotahi wiki, arā te wiki o te reo Māori. Rimatau ki muri, ka pupu, ka puta mai tēnei, tēnei kaupapa Mahuru Māori mo te katahi marama. tikane e mahanga kōrero pāne ki te heiaha te marama kotahi, te rā kotahi, te wiki kotahi rānei mo te tau katoa, tau mai, tau atu me u ki te reo. He whāinga tino pai tērā, ki auna he pai tata ki etahi, he pai tapiti tērā whāinga ki etahi atu. I te tau kotahi mano iwarau, iwa te kaumārima, ka whakatū te tau mo te rau, mo te reo Māori, nā te tauriwhiri te reo Māori, tērā kaupapa i whakatairanga. He whāinga pai mo te whenua, mo Aotearoa, whānui. We look back and in the 70s there was a day to celebrate Māori language. Then we, 3 years later, we went into a Māori language week. And then in 2014, Parauni Gloin set up this initiative where it's a month. I think having it something that's not... having it something that's not just limited to 1 month would be an awesome goal for our country and for the speakers. I think for some speakers that's absolutely attainable in the immediate future, depending on your workplaces and your home places and your environments that you move in. I think how exciting would it be for Aotearoa to have its indigenous language as a language that's spoken and heard and enjoyed in every area of our country, and that our citizens take it out into the world and it's readily known as our indigenous language. Such that tourists come and get a handbook and learn Māori phrases so they can enjoy our country. If I'm not playing there.
Aye, tautoko. Hei Oti, hea ha tētahi kupu kia ako I tēnei wā tonu. What's a word that we could pass on to listeners right now as something they could practice this week?
A word. Tauke, awesome.
Tauke, awesome.
Māori grievances about land are historical. We didn't wake up in the 1970s all angry and protesty and, started demanding our things back.
The Wire.
95 BFM Podcasts. 95 BFM is supported by our listeners. Sign up for a Simplicity B card at 95bfm.com/signup and support independent media from $4.20 a month.